Rollin' flavors, gossip for your neighbors.
LG Swag Music, the
cafe. Yeah, 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 yeah. This is the little story. Joke Zera G Zonzi. Early in the morning, phone yanga ya lila. Kansini yeksi keofulenti ya nitumila. Nina ilangana no yugweza futipa bread. Walemba message ati money enye prep ine what. Hilo itioro kapena nituro. Hawa kuntumila kufoni inelelo. Watini wa yanke ni mvele vya tumila. Nivela hello jila ine pass kwa sila. Want to meet you around you kumatene. Sorry, jay ya lelo niliko busy. Rona siyo nipanga iweneza kupisa. After na kamba so even yamba kulila. Hatipuila kuno nilipano panjira. Then after nafika na mlanga na momenso na pesa ongolila. Chichibweza leso manje nine celebrate singa kwenso pweza exi. Wazani wana po anjiwa ntumu straight. Chichikado kambisa na even opuro fenta. Nizaita po hapa nyumba niliponeka. Nambo mlanga na natumila chiva pojo. Na chibweza ni kuno kuno kofi wa moon. Then after wafika nombo nifunza ma question. Tie kwera uza kambira pa station. Dani enze longo guys ni na question. Nawari 6IP Simaiji Clyde Ama kejiji, Mariam Komiji.
LG Swag Music.com.